Ni siri nikilewa na ropok ama pombe mnayo nipa mimi kuna kwingine na kotok hangover ili nichapa jana katamani kuokoka wallahi nikinywa tena sifiki hata mbinguni karoka kimito uwazima wakushikwa mkono pombe mwenzake ngono nikidondoka na lala pono pombe eti kubwazima wakushikwa mkono pombe mwenzake ngono nikidondoka na lala pono pombe. Tangazo.
Staki tena pombe.
Boya mi mtu wa soda, juisi kunoga.
Staki tena pombe.
No, no, I don't wanna drink no more.
Staki tena pombe.
Kama unanipenda kweli usinipe pombe.
Staki tena pombe.
Mbanemba ni wa Kanibali.
Salimia tina lile.
Kiwa soba najua kwamba nilikosea. Ikila tungi na sahau na mlilio. Nikiwa soba najua kwamba nilionea. Ila nikiwa tungi ndo siwezi kumchunia. Anatumia weakness zangu ndo maana napenda mimi lewe. Anajua kabisa vitu vikipanda vinashuka chini. Anatumia weakness zangu ndo maana nataka mimi lewe. Anajua kabisa kwamba zikipanda sijiwezi mimi. Tangazo, tangazo.
Staki tena pombe.
Ukinikutana kunywa na kupa milioni.
Staki tena pombe.
Tangazo, tangazo.
Staki tena pombe.
Kwa akili zangu timamu nasema.
Staki tena pombe.